Sibulisele ngegama elihle lomfelo wethu Jesu Kristu, kuluvuyo kakhulu basendlini kaThixo. Abantu bebeyikhumbula icawa ivuliwe, sabona indlela bebeyikhumbula ngayo. Amen. Sisaqhubekeka nentshumayelo yasentabeni, sizawungena kubanoyolo besithathu namhlanje. Banoyolo besithathu, siyazi ligama lithi banoyolo uthetha ukuthi banovuyo, bonwabile. Ithetha apha ngabantu abazawungena ekhaya ezulwini, abantu abamkelweyo nguThixo wamazulu, abantu abafumene inceba bafumane ubabalo kuThixo wamazulu. Sizawufunda emveni koko singene kumyalezo wethu, ufuneka ngolu hlobo: banoyolo abanobulali ngokuba umhlaba baya kuwudla ilifa. Mateyu 5:5. Banoyolo abanobulali ngokuba umhlaba baya kuwudla ilifa bona. Masithandazini. Baba Thixo, Nkosi yethu nguYesu Kristu, Jehova simakade siyakubulela kakhulu nguThixo ezimpilweni zethu. Siyakubulela simakade ngethuba othe wasiphalona ukuze size endlini yakho sizokukhonza simakade. Khawungene nathi Thixo wam, nali izwi lakho selifundiwe kule ndawo. Izwi lakho simakade selizathethwa ngalo. Siyakuthandaza ke Thixo wam ukuthi Nkosi yam xa siliva Nkosi lihlale ezintliziyweni zethu, kwaye litshintshe Nkosi yam apho kudingeka ukuthi litshintshe khona Thixo wam, kwaye livuselele apho Nkosi yam kudingeka ukuthi livuselele khona. Senze Thixo wam njengoba sifundile kule ndawo ukuthi sibe ngabantu abazaba nobulali, abantu abalulamileyo Thixo wam, abantu abalindele ukusebenzela wena, abantu abalindele ukuliphila izwi lakho. Ndiyakuthandaza ke kule ndawo, khanizalise ngomoya wakho ingcwele, fihle kumsebenzi waseCalvary ukuze ningazokuthintela ukusebenza kamoya ingcwele kule ndawo ngegama likaYesu Kristu. Amen. Amen. Sisaqhubekeka ke nale ntshumayelo yasentabeni. UYesu Kristu unyukile nabafundi bakhe, ezizihlwele zimlandela. And yakhola ukuthi abona bantu banyuka le ntaba ngabafundi bakaYesu Kristu, because ithi wahlala phansi waqala ukubafundisa abafundi bakhe. Amen. But enye into ofuneke siyiqaphele apha, sithe xa singena kulo myalezo sathi banoyolo abangamahlwembu ngomoya, banoyolo abakhedamileyo, banoyolo abanobulali. Apha sibona ukuqhubekeka kwale nto. Kuqala aba bantu bayaziqonda ukuthi bangamahlwembu xa kuza kwizinto zikamoya, and kwaye bathe bakuzibona ukuthi bangamahlwembu, aba bantu baba buhlungu ezimpilweni zabo, kwabakhukhedama ebomini babo. Bathe bakuyiqonda into uThixo athe wabenzela yona ezimpilweni zabo, baba ngabantu abathobekayo, baba ngabantu abalulamayo, baba ngabantu abanobulali. Amen. And kwaye ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle kayiqala phaa kuverse 3 nakuverse 10, aba bantu bazawungena ebukumkanini bamazulu. Amen. So abantu abazawungena ebukumkanini bamazulu kumele ezi zinto ikanti zikhona ezimpilweni zabo, nokuba azikho ngokugqibelela, ngoba azizobakho ngokugqibelela empilweni zethu, kodwa kufuneka ibe khona nje indawana yazo yazo ezizimilo empilweni zethu. Amen bangcwele. And kasingena apha sithe kasithetha kakuhle kule veki pheleyo, izikumkani zomhlaba azifani nobukumkani bukaThixo. Kwaye nathi nofuneke sibambe namhlanje sizawungena sithetha kulo myalezo, imfundiso zehlabathi azifani nemfundiso zobukumkani bukaThixo. Amen. Indlela okwenziwa ngayo kulo mhlaba nakwindlela okuza kwenziwa ngayo ekhaya ezulwini azizofana. And loo nto funeke siyibambe. Abantu sele befundisa ngobulumko behlabathi, kodwa thina funeke sibuye umva sithi ingaba buthini bona ubulungisa bamazulu. Amen. Make sijonge ke apha kasingena sijonge ukuba yintoni ubulali, and kwaye singakusebenzisa njani ezimpilweni zethu. Zinto esazijonga namhlanje, ubulali yintoni and kwaye nendlela esinokuthi sikusebenzise ngayo ezimpilweni ezimpilweni zethu. Eligama ubulali lithetha, lalisetyenziswa ngolu hlobo ngelaa xesha leBhayibhile, iyeza elithomalalisayo and kwaye ne nomoya obanda kamnandi ne soft breeze okanye impepho emnandi ne yena ufuna ubaleka kulandawo yempepho emnandi amen hamba khona bazafika baye aphenjulu baye mvume kasivusa aphenjulu man bakhona bamama bempepho umfundisi ke wathetha ngaso okwesithathu eligama lisetyenziswa kusulwanyana esithe saqeqeshwa sakwazi ukuyenza loo nto umntu waso wayefuna ukuthi ayenze and kwaye eligama singaphinda siliguqule eligama ubulali siliguqule njengokuthobeka and okanye ukuthoba so funeke siyazi xa uthiwa umntu nobulali ngumntu lowo onokuthobeka okanye umntu othobekileyo empilweni yakhe hayi umntu onekratshi amen nantsi nofuneke siyiqonde ubulali umntu onobulali uyakwazi ukuzilawula amen okanye ulawulwa nguthixo umntu onobulali uyakwazi ukuzilawula okanye ulawulwa nguthixo and njengoba besitshilo eli gama sawuthatha le intsingiselo yesilwanyana sasendle esiye saqeqeshwa ukuze simamele umntu waso amen isilwanyana besingakwazi ukuthi sikhwelwe isilwanyana besingakwazi ukuthi simamele kodwa sithe sokutrainwa inkosi yaso sakwazi ukuthi senze silandele imiyalelo silandele imiyalelo yenkosi yabo and kwaye amaKristu okwenene ngabantu abanjalo abazawumamela umyalelo wenkosi yabo abantu abazawuthatha imiyalelo kwinkosi yabo and kwaye emveni kokuba beyithathile loo miyalelo bayenze ezimpilweni zabo amen and kwaye indlela eziqeqeshwa ngazo ezilwanyana zasendle ngamanye amaxesha ziyabethwa ukuze zizongena emgceni and kwaye nothixo naye empilweni zethu ngamanye amaxesha uyakwazi ukuthi asebenzise izinto ezibuhlungu asebenzise ingxaki ukuze sifunde indlela yakhe amen sifunde indlela yakhe and kwaye kasijonga kwincwadi endala ubomi buka-Abraham Abraham uthixo uyambiza ukuthi makashiye wonke umntu okhona kusapho lwakhe aye kwindawo apho aza kumbonisa yona into oyenzayo uAbraham waye wathatha utata wakhe wathatha nomtshana wakhe uLothe bahamba baya eHaran but kwakumele ukuthi baye kwindawo uthixo athe uzababonisa yona but into eyenzekayo phaa eHaran wasweleka utata wakhe uThera emveni kokuba eswelekile utata wakhe uThera wakwazi ukuthi ngokupheleleyo amthobele uthixo wamazulu waqala wathatha uhambo lokuthi ahambe aye kwindawo uthixo wamazulu wayemfuna kuyo but kasingena kuchapter 12 kasingena kuchapter 12 ithi iBhayibhile kwaye kwafika unqwaleko ezweni wayekulo wabaleka waya eYiputa amen siyambona ukuthi uziphilela indlela yakhe akalawulwa nguthixo wamazulu ubulali abukho empilweni yakhe njengokuba bekukhona ngaphambili kwenzeka into ebuhlungu empilweni yakhe wabuyela endleleni kathixo nalapho kwehla kwakhe waya eYiputa waphansi ukulahlekelwa yinkosikazi yakhe ngenxa yaloo nto wakwazi ukuthini aphinde abuyele eyiphutha amen bangcwe abuyele ezweni uthixo wayemfuna kulo so kubalulekile ngamanye amaxesha xa uthixo ethetha ngexesha lokuqala simamele ngoba ukuba eneneni singabantwana bakhe uzawufaka into ebuhlungu ezimpilweni zethu side sithi hayi kufuneke ndiyeke nyani le nto ngoba indifaka ezingxakini amen singabantwana bakathixo kufuneke kube njalo ezimpilweni zethu and kwaye siyabona iBhayibhile kayithetha kakuhle emveni kwexesha kuchapter 22 kuchapter 16 nwenzekayo kuchapter 16 banesithembiso abasinikiweyo ukuthi nizaba nomntwana but uAbraham into ayenzayo waye wathatha isitakakazi senkosikazi yakhe wasitshata kwenzele azoba nomntana engalindelanga kuthixo wamazulu amen and then kwenzeka ntoni ekhayeni lakhe kwabakhukulwa phakathi ako Ishmael no Isake unyana wake kwaye okokulwa kusekhona namhlanje phakathi kwamaYuda namaArab. Kodwa ku chapter 22 sele ngoku ekwazi ukuzilawula, sele kwazi ukulawula nguThixo, sele kwazi ukumamela izinto uThixo azithethayo empilweni yakhe. Ithi pha ku chapter 22 kuncwadi yeGenesis, uthe uThixo akuthi kuye makanikele ngonyana wakhe wathoba. Amen bangcwele. Wathoba ngoba ufunde into, wazinto ngoku ngoThixo wamazulu akasafani nakuqala. Ithi phaya kuncwadi yamaHebhere chapter 11 verse 19, ecamanga ngokuthi uThixo unako ukuvusa nakwabafileyo apho athe ngoko wamzuza ngokomzekeliso. Amen. So into wathi uba uThixo uthi mandinikele ngonyana wam, andizofana nezihlandlo zangaphambili ndenze into efunwa ndim, kodwa ngoku ndizowumamela uThixo wamazulu. Ubulali bunjalo bongcwele. Abantu abanobulali ngabantu abaza kuthobela izwi likaThixo. Abantu abanobulali ngabantu abaza kulawulwa nguThixo ezimpilweni zayo. Bo ukuba uThixo akasilawuli, funeke siyazi ukuthi ubulali abukho ezimpilweni zethu, and kwaye ubukumkani asizobudla ilifa. Ngoba abantu abazawulidla ilifa ubukumkani bamazulu ngabantu abanobulali. So kumele singabantwana bakaThixo amaxesha onke sibe kanti siqeqeshwa, ibe kanti sikhokhelwa nguThixo. Uthi ke thetha uDavide kundumiso 32 verse 8 and 9, ndiya kukuqiqisa ndikuyalele indlela ohamba ngayo, ndiya kukucebisa iliso lam likuwe, musa ukuba njengamahashe njengondlebende ukungabi nangqondo, abazivatho zingumkhala neentambo zokuba bopha umlomo, bengenazo abasayi kusondela kuwe. Amen. So ithi iBhayibhile apha xa isenza lo mzekeliso uthi uYehova yena uzasibonisa indlela okuba masihambe. Uthi kodwa masingafani nezilwanyana nezilwanyana ezingenangqondo kuzo, ekudingeka ukuthi kube nemikhala, kube nezinto ezibuhlungu kuzo ukuze bamlandele uThixo wamazulu. Amen. And ukuba ungumntwana kaThixo, uThixo uzayifumana indlela yakhe empilweni yakhe. Ikhona la ngoma ithi uyithathe yami intando, jiguqule yami intando, uyifanise nale yakho. Amen. Abantu bayithatha light lamthandazo unjeya, ngoba izinto ozithandayo uThixo uzazithatha empilweni yakho. Izinto obuzithanda zizo ezizawusuka empilweni yakho ukuze intando kaThixo yenzeke ngempilo yakho. Amen. Kumele singabantwana bakaThixo simamele, silandele ukuthetha kwakhe, kwaye sikwazi ukuzilawula ngokwezwi likaThixo. And ba siyakwazi ukwenza njalo, funeke siyazi uba sinabo ubulali, and kwaye masibulele uThixo, siyayazi ukuba kunjalo ezimpilweni zethu, izulu likhaya lethu. Amen. Abantu abanobulali ngabantu abaphendula ngokuthobeka bokuthi bamoshwe ezimpilweni zabo, bathembele ukugweba kukaThixo. Amen. Bathembele ukugweba kukaThixo. And kwaye lena into bangcwele ibonakalisiwe kakhulu empilweni kaYesu Kristu, ibonakalisiwe kwimfundiso yakhe and kwaye nakwindlela awayephila ngayo. Masijonge imfundiso yakhe kuchapter 5 verse 38. Ithi iBhayibhile, nivile ukuba kuthiwa iliso maliphindezelwe ngeliso nezinyo ngezinyo. Ke mna ndithi kuni, maninga sunduzani nokungendawo. Yithini osukuba ekutywakaza esidleleni sakho sokunene umguqulele nesinye eso, nalowo uthi nalowo ukufuna ukumangalela akuhluthe ingubo yangaphansi, myekele neyokwaleka nosukuba ekunyanzela imayile enye hamba naye zibe mbini. Amen. So siyabona apha aba bantu bayekela kuThixo wamazulu. Sinika umzekelo utywakrazwa apho okanye uqhwatywa, ba ubethwe ngapha ujikela ngapha, ba umntu ngokomthetho wakhona bunyanzelekile ukuba umncedise umntu for imayile, but ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle ba unyanzele imayile yanye uhamba umnike nesibini. Xa efuna ukuthatha ingubo yakho yangaphansi, mnike neyokwaleka bangcwele. Amen. So abantu abanobulali ngabantu abazawuphendula ngokuthobeka, abangazokulwa bathi bokwaniwa kodwa bathembele uThixo onako ukuthi abaphindezele ezimpilweni zabo. And kwaye lo mzekelo siyaphinda siyawubona empilweni kaYosefu kuncwadi eGenesis chapter 50. Phaya aba chapter 50 uYosefu ume nabantwakwabo, abantwakwabo bayoyika ngenxa yokuba bamthengisa uYosefu ebukhobokeni. Nansi impendulo yakhe, uthi musani ukuziphindezela zintanda, yikhweleleni. Okay, handi kwenye indawo ngokuxolweni, siku sisiyeza pha. Ithi phaka ithetha kakuhle masiyeni apha, sorry usapho ndibhalile somewhere. Ayibalekanga lena mvulisi. Ndiyibambile. Incwadi yeGenesis chapter 50. Incwadi yeGenesis chapter 50 verse 19 uya ku-21. Ufune ngohlobo. Wathi uYosefu kubo, musani ukoyika. Ndisesikhundleni sikaThixo yini na? Nina nacinga okubi ngam, ke yena uThixo wacinga okulungileyo ukuze kuthi njengoko kwenzekile namhlanje kusinde abantu abaninzi. Ngoko musani ukoyika, ndonondla nina nentsapho yenu. Wabathuthuzela ke wathetha kakuhle nabo. Amen. So abantu abanobulali benza nje, bathi bemoshiwe bona baphindezele ngokulungileyo. Ithi phaka ithetha kakuhle uPaulos naye kayifundisa ngalento incwadi yabaseRoma chapter 12:19 uya ku-21. Uthi misani ukuziphindezela zintanda, yikhweleleni ingqumbo, kuba kubhaliwe kwathiwa impindezelo yeyam kuya kubuyekeza mna, itsho iNkosi. Ngoko ke ukuba ukutshaba lwakho lulambile luphe ludle, ukuba lunxaniwe luseze, kuba ngokwenjenjalo ke woba ufumba amalahle omlilo phezu kwentloko yalo. Musa ukweyiswa bububi, boyise ububi ngokulungileyo. Amen. So ithi iBhayibhile indawo yethu xa sithe samoshwa kukusikelela, indawo yethu xa izinto zingahambanga ngendlela yethu, senze okulungileyo. Lo mzekelo bangcwele uYesu Kristu uye wawuphila ngendlela epheleleyo ebomini bakhe. Amen. Uthi ke uPetrose xa ethetha ngaye, incwadi yokuqala kaPetrose 2:23, obesithi etshabhiswa angaphindezeli atshabhise, athi esiva ubunzima angaphindezeli asongele, ke ubuyekele kulowo ugwebayo ngobulungisa. Amen. Uyekele kulowo ugweba ngobulungisa. But ndifuna sibuyele phaya kuncwadi yeGenesis, kuncwadi yeGenesis chapter 50. Uthi xa ethetha kakuhle uYakobi apha, ndisesikhundleni sikaThixo yini na? Ndisesikhundleni sikaThixo yini na? So funeke siyazi bangcwele, kasifuna ukuphindezela ngenxa yento embi eyenziweyo ezimpilweni zethu, sithatha indawo kaThixo. Sizenza njengoThixo, asikho endaweni kaThixo. Kumele siyekele uThixo, yena ogwebayo ngobulungisa. Amen. Yenzeka kakhulu le nto kwifemeli, abantu abatshatileyo ba umntu umoshiwe ufuna ubuyisa. Amen. Phofu kwindawo yonke umntu ufuna ubuyisa ngobubi. But ithi iBhayibhile funeke singarevenge, siyazi khona uThixo ozawuthini, ozasiphindezele. sivele thina sithobe siyekele uThixo yena gwebe ngobulungisa ezimpilweni zethu kwaye abantu abanobulali banjalo but abantu abanobulali bangcwele abantu abanobulali baba nomsindo ongcwele kwizinto ezingalunganga ezenziwa kwabanye abantu amen ezenziwa kwabanye abantu kwaye nabantu xa bengahloneli uThixo abantu xa ebengamhloneli uthi aba bantu ababinamsindo kakwenziwa izinto ezimpilweni zabo baye baphendule ngendlela elungileyo kodwa siyabona ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle xa kusiza ukuba kunzakaliswe abanye abantu baba nomsindo ongcwele amen babe nomsindo ongcwele ithi kayicacisa enye indoda lo msindo ungcwele kukuqumba ngexesha elilungileyo ungaqumbi ngexesha elingalunganga amen and ixesha elingalunganga kuxa umoshiwe kodwa ixesha elilungileyo xa abanye abantu bemoshwa amen so aba bantu abayifuni injustice eyenzekayo ezimpilweni zabanye abantu and nomzekelo sifumanayo uMoses ithi kayithetha kakuhle ngoMoses incwadi yeNumeri chapter 12 verse 3 Weva uyehova ke indoda le inguMoses ibilulamile kunene kunabantu bonke abasemhlabeni amen so iBhayibhile phaya usister kaMoses enkwaye nobrother wakhe babe nomsindo ba etshate intombi engumtopia enkwaye njengoba kwakunjalo uMoses zange abe nomsindo nabo amen zange abe nomsindo nabo enkwaye nje wayengenamsindo nabo uThixo waye wambetha uMiriam ngeqhenqe emveni kokuba uMiriam eneqhenqe into owayenzayo into awayenzayo uMoses wahamba wocela kuThixo ukuthi alisuse iqhenqe empilweni yakhe amen but the same Moses simbona kuchapter incwadi yeExodus chapter 32 enomsindo ongcwele ngoba ithi iBhayibhile kayithetha kakhe wayenyukile eyokuthatha imithetho kaThixo xa ebuya ezantsi ubuya abantu bezenzele ithole legolide kwaye belikhonza and into owayenzayo wathatha amatye anga wayenemithetho elishumi wayophula and kwaye walithatha ithole legolide abalenzileyo walixola wabaselisa abantu amalahle ayo amen but lo mntu besimbona ngasentla engaphendule engathandazi but akufuneke ukuthi asebenzise umsindo ongcwele simbona eselisa abantu into ababeyenza amen so kubalekile bangcwele ukuthi sibe nomsindo ongcwele xa izinto ezibhlungu senzeka kwabanye abantu singenelele amen singenelele ngoba sinisiwe singabantwana bakaThixo amen bangcwele wenza njalo uMoses enkwaye abantu abanobulali ngabantu abazithobayo phambi koThixo enkwaye nakubaye naphambi kwabanye abantu amen balekile kakhulu lena kuthi ezabefundisa ukuthi sibe ngabantu abathobekileyo in fact wonke umuntu okuposition of leadership kumele kanti ngumntu ozithobileyo ngumntu lona oziqondayo ukuba ungubani and kwaye ezithoba nje phambi koThixo inye into akufuneka abenayo engqondweni yakhe ukuthi abanye abantu baphumelele and kwaye uThixo kanti uyahlonitshwa ngabantu tyila nampha kwincwadi yabasefilipi Chapter 2 verse 3 ithi phaya singa okay masiyeni pa yazi le Bible yam ifoni incwadi yabase Philippi chapter 2 verse 3 incwadi yabase Philippi chapter 2 verse 3 ngapha kwe ezenzo ithi kayifundeka ningenzi nanye into ngokweyelenqe nangokozuko olulambathayo yithini ngokuthobeka kwenhliziyo omnye amabele omnye ekuthini ngoyena wongamileyo kunayo Makangathi elowo anqunele kwezakhe izinto zodwa, elowo makanqunele nakwezabanye. Amen. I love verse 3 phaya khonza. Uthi into masingayenzi ngeyelenqe elikwaye nangozuko olulambathayo. So ngamagama avakalayo kumele yonke into esiyenzayo sizame ukuthi siphakamise omnye umntu endaweni ukuthi uzuko luze ezimpilweni zethu. Amen. And ba into esiyenzayo ingozuko lwethu, uThixo akayisikeleli nokuyisikelela into enjalo. Amen. Funeke sibe ngabantu abahlala bethobile. Ingcinga yethu kukuthi ingaske abanye abantu kube kuhle ezimpilweni zabo. Amen. And uYesu Christ into ayenzayo, ithi iBhayibhile, uthe elingana noThixo akakubalela ukuba kulixhoba ukulingana kwakhe noThixo, kodwa ithi iBhayibhile wazithoba. Amen. Wazithoba kwade kwaba sekufeni kwasemnqamlezweni. Wazithoba kwade kwaba sekufeni kwasemnqamlezweni. Wayenzela ntoloonto uYesu Kristu ukuze abaninzi basindiswe, abaninzi babe nobomi obungunaphakade. Amen. And kwaye omnye umzekelo siyibonayo abantu abazithobayo phambi koThixo ukuze abanye abantu baphakamiswe nguPawulosi kuchapter 9 incwadi yabaseRoma. Uthi ke thetha kake uthi ngenxa yabantu basekhaya, ingaske mna ndibe ngumntu osengelwe phantsi, ndibe ngumntu okhutshiweyo kumadinga kaThixo ukuze bona basindiswe. Amen. So lo mntu akekho ngempilo yakhe ungempilo zabanye abantu, ingaske abanye abantu baphakame yena ahlale ezithobile. Amen. Bangcwele yinto esiyenzayo, ingakumbi singabantwana bakaThixo, ingakumbi singabefundisa abantu abazawufundisa ibandla likaThixo ukuthi abanye abantu balifteke kuThixo wamazulu. Impilo eziphantsi ebebekade beziphila ibe zimpilo ezingcono ngenxa yethu likaThixo. Amen. Singabi intimidated xa abanye abantu bekhula kuThixo wamazulu. Singabafuni even na kwi-circle zethu. Amen. Kumele singabantu bakaThixo xa abanye abantu bekhula kuKristu and kwaye uThixo basebenzisa ngendlela emangazayo, si-celebrate. Amen, bangcwele. And funeka uyazi uba xa unceda omnye umzalwane ukuthi akhule kuThixo wamazulu, yonke into azawuyenza eyenzela uzuko lukaThixo uzawuba nento ngeakhawunti yakhe. Amen, bangcwele. Fana nakasesinikele ukuze abantu basindiswe kwezinye indawo. Xa kukho umntu osindiswayo phaya nakwiakhawunti yam, laa nto iyangena. Amen. Singakrwecwa phaa ezulwini if izawenziwa loo nto. Athi umntu wanceda ngokunikela kumfundisi so and so, ngoba wafika washumayela phaa ereni, ndathini? Ndasindiswa. Amen. So funeke sibe ngabanye abantu ezimpilweni zethu, singabi ngee-interest zethu, kodwa sihlale sithi seek interest ngoThixo and kwaye nabanye abantu phezu kwezinto. Amen. Sibe ngabantu abathobekileyo, irhatshi uThixo ucekisile. And kwaye masijonge besacacisa nje ubulali uyintoni, ngoku sawujonga ukubaluleka kobulali ezimpilweni zethu. Ubulali bangcwele buyasibonisa ukuba sisindisile. Amen. Ubulali buyasibonisa ukuba sisindisile. If ujonga kakuhle ithi kayithetha kakuhle bona, masibuyeleni pha khona apha phezulu. Ithi banoyolo abanobulali ngokuba umhlaba baya kudla ilifa bona. Elaa gama lithi bona, lithi bona bodwa. Amen. Hayi wonke omnye umntu, ngabo bodwa abazawudla ilifa umhlaba, ngabantu abanobulali. Yo London City apha ubulali bubalulekile ukuze businike isiqinisekiso sosindiso lwethu. Ukuba bukho ubulali ezimpilweni zethu, asikwazi ububonakalalisa kwabanye abantu, mhlambi usindiswa lukho ezimpilweni zethu. Amen. Alukho ezimpilweni zethu. And kwaye ubulali busisenzo sokumthobela uThixo. Amen. So bubalulekile ngoba kuyasinceda ukuze simthobele uThixo wamazulu. Indoda enekratshi ayikwazi ukuthobela nto, ayikwazi ukumthobela uThixo. Amen. A proud man ayikwazi ukumlandela uThixo. Abantu abaninzi bengasindiswa namhlanje bathi asimdingi uThixo. Amen bangcwele. Bathi bayiqonde ubuhlwempu abakubo ezimpilweni zabo bazakwazi ukuthi bamamkele uThixo wamazulu. Umuntu ongakhange azithobe phambi koThixo akazokwazi ukuthi asindiswe. Ifundeka kasijonga phaa kwincwadi yabaseKolose chapter 3 verse 12 ithi pha yambathani ngoko njengabanyulwa bakaThixo abangcwele abathandiweyo imfesana zemfefe ububele ukuthobeka kwenhliziyo ubulali ukuzeka kade umsindo ninyamezelana. Amen. So funeka siyazi bangcwele, xa simthobela, xa sinobulala ezimpilweni zethu siyamthobela uThixo. Amen. Ngoba apha ngumyalelo lo unikwa ibandla laseKolosi ukuthi mababe nobulali phakathi kwemfesana nakwimfefe nazo zonke ezi zinto. And bazikhona ubulali empilweni zethu, funeke siyazi siyamthobela uThixo wamazulu. And kwaye uba nobulali ubalulekile ukuze sikwazi ukulamkela izwi likaThixo. Amen. Sikwazi ukulamkela izwi likaThixo. Ngoba indoda enekatshi ayixelelwa nto umntu. Amen. Indoda enekatshi ayizinto ethethwayo ngomnye umntu empilweni yakhe. Ithi kayifundeka apho kwincwadi kaYakobi chapter 1 verse 21. Ithi ngoko endithi yithini nibubekile ngamnye bonke ubunyukunyuku noku nokuphuphuma ulunya namkele ninobulali ilizwi elimiselweyo kuni elinako ukuyisindisa imiphefumulo yenu. Amen. Ithi pha ilizwi likaThixo malamkelwe ngandoni? Ngobulali. Funeke lamkelwe ngobulali. Ukuba unabo ubulali empilweni yakho ukwazi ukuba ulithobele izwi likaThixo. Amen bangcwele. Ukwazi ukuthi ulithobele izwi likaThixo. Kumele senze isigqibo sokuthi sawuthoba phansi kolawulo lukaThixo ukuze sibe nokwazi ukuthi simamele. Siyazi ukuthi sizizicaka nje zokulandela izwi likaThixo. Kodwa loo nto kuzawufuneka sibe nobulali ezimpilweni zethu. Even sele silifundisa khonza ilizwi likaThixo, funeka ukuthi sibe nobulali. Singenabo ubulali asikwazi ukulifundisa izwi likaThixo ngendlela eyiyo. Ithi pha uncwadi kaPetrose chapter 3, uncwadi yokuqala kaPetrose chapter 3 verse 15. Inkosi ke uThixo yingcwaliseni ezintliziyweni zenu, nihlale ke nikulungele ukuziphendula kumntu wonke obuzayo kuni ilizwi ngalo ithemba elingaphakathi kwenu ninobulali ninokoyika. Amen. Ithe ithi kayithetha kakuhle kwenye indawo phaa kwabaseEfese ithi masithethe inyaniso masinyaniseke eluthandweni. Ngamagama avakalayo funeke xa sithetha inyaniso ikanti seluthandweni, ikanti sinobulali ezimpilweni zethu. Singabi puffed up bangcwele yimfundiso esithe sayamkela sifane nabafarasi, kodwa kufuneke sibe ngabantu abazaba nobulali ezimpilweni zethu. Amen. Abantu abazaba nobulali ezimpilweni zethu. Singakhula njani kobulali? Singaba nabo njani? Ungabakho njani ezimpilweni zethu? Okokuqala, ubulali busisiqhamo sikamoya. Amen. Busisiqhamo sikamoya. Sithe sakwamkela umoya ongcwele, sikhona isiqhamo ezimpilweni zethu. Kodwa xa singaphili phantsi kolawulo lukamoya ongcwele, liye lulambathe lungabikho ubulali ezimpilweni zethu. Amen. So kumele ngamaxesha onke sithandazele ukuthi uThixo asizalise ngomoya wakho ongcwele kwaye sihambe ngomoya kaThixo. Amen. Ukuze sibe nokwazi ukuthi bukhule obulali ezimpilweni zethu. And kwaye ukuze bukhule obulali ezimpilweni zethu kufuneke singene sithathe ijokwe kaYesu Kristu ekufundeni. Amen. Ithini pha ivesi kuncwadi kaMateyu chapter 11 verse 29. Chapter 11 verse 29 ithi thabathani ijokwe yam niyithwale nifunde kum ngokuba ndinobulali ndithobekile ngenhliziyo nokuyifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu. Apha kasijonga kakhe egama uthi ndithobekile ndinobulali ukuze sikhule kubo ubulali funeke sifunde kuYesu Kristu. Amen. Le nto lo mzekelo unikwayo phaya kwakuthathwa iJobe, inkomo eqhelileyo ulima ibidityaniswa nenkomo engaqhelwanga ifakwe edokweni zihambe zombili kwenzele nale izokwazi uqhela njengale ba iqhelile. Amen. Bongakwazi ukuthatha inkomo ezingaqhelanga ulima zombini uzifake kwidokwe enye awuzolima loo mini. Amen. Nathi kunjalo ezimpilweni zethu bangcwele kufuneke sihlale kwidyoko kaYesu Kristu, sifunde sibe ngabafundi bakaYesu Kristu. Amen. Sifunde izinto uYesu Kristu athe wazenza. Ithi iBhayibhile sokulidla ilifa ubukumkani bamazulu. Amen. Sokulidla ilifa ubukumkani bamazulu. Ngaphandle kwezi zinto empilweni zethu asikwazi ukuthi silidle ilifa amazulu. Amazulu. So kubalekile singabantwana bakaThixo sibe nobulali ezimpilweni zethu. Kase sifika kula ndawo yokugqibela ukuthi siza kuwudla ilifa umhlaba. Ithi uYesu Kristu uyeza and kwaye uzozomilisa ubukumkani bakhe. Kwaye xa ethe wafika izaba ngabantu abanobulali abazoba ngabemi bomhlaba ngela xesha. Amen bangcwele. But namhlanje kuthiwa the survival of the fittest yiyo emali. But imfundiso yeBhayibhile yona ithi ngabantu abatheni abanobulali abazakwazi ukuthi bame ngalamini. Kumele bangcwele sithandaze ukuthi Thixo izinto zibe khona ezimpilweni zethu, masithandaze. Baba Thixo Nkosi yethu ngeYesu Kristu, simakade siyakubulela kakhulu ngezwi lakho. Izwi lakho lithi banoyolo Nkosi yami. Abanobulali ezimpilweni zabo. Kasenze ke Thixo wethu nathi sibe ngabantu abanobulali, sifunde ku umzekelo wakho simakade. Wathi wena Thixo wami usendaweni yokuthi uziphindezela awaziphindezela, wathoba Thixo wethu ukuze thina sifumane usindiso. Kasenze Nkosi yami siyazi ukuthi ayikho nje into Thixo wami enokwenziwa empilweni yethu engapha kwento wena Thixo wami owasenzela yona. Siyakuthandaza nabo abantwana bakho, khawenze ke Thixo wami bakhulise ebulalini ezimpilweni zabo. Ndiyakuthandaza ngegama kaYesu Kristu. Amen.